Etije wasaje akipita kwa nje minipo kwa dirisha namchungulia mpaka anafika ilo zose zi habari nilizopata ndo zinasikitisha eti naambiwa amehama kabisa anwe nazi sio nazi tuwe si atui ntamuona wapi tena hata sijui nazi sio nazi tuwe si atui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani 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 nimemisi kweli paka nataka kulia kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia hapo nilipo sielewi bora ningeshamwambia aondoke akijua kanampenda tena kwa hisia jirani uko wapi jirani uko wapi nazi sio nazi tuwe si atui ntamuona wapi tena hata sijui nazi sio nazi tuwe si atui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani 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 simuoni tena jirani.